ಜ್ಯೋತಮಣಿ ಅಲ್ಲಾಜಿ ಮಲಿಪು
ಜೋ ತಮನಿ ಕೆಡೆ ಕಬಾರುಜಿ ಅಮೆನ್ ಎ ಫುಲ್ಫುಲ್ದೆ
kede kabaru jame fulfulde altinere sappo tet lewru mars jana yemde suki der maison de la presse bamako jottinono do kabaru jidi dum war way kanu se grabo competitivité jenginobe le ciude ekol di gala e jeya lam e pudde murter mabbe balde je wattu jono bi kedde kalis mabbe ko keddi e rewde lamo tinno yobbe ko yaawi politini de balde ser haddi lewru ramadan do natude le leedi me dindi cioggu kudde de fan gonde ngabudde le tatteji di furo do bomako do ko jamande danoto zanarma kuse ngaji bi ko yogo dorbo tobe jande be kolli metti muden sanne on garam fam tadiru e journalangal di wono sembe kabaruji de min jogino do betande di bismillah modon e herate umar way galo jodi do mikoroji di do kanko no dirte no hum jiro won to boggi jamde to kambe jeebe ciude ekoldi gala e jeya lawbe puddi murtere mabbe nyaloma hande no be kolliti de do murtere be ngadan le hena balde juyi be mbi lamo tinno yobo be wotto juno hono ko be de wotto dum le hitan 2021 yottade hitan 2022 di do kabaruji be dokki do wakande be ngadno botu mabbe le cekita yonterde le nokko fa kebe famtar kedden ali cc citan cdp
walla hore be ciude lekol darno hore mu leedi mali holliti wili temnere fu noge e ciude lekol dar ne hoori modun hunga hebe kalsum en jungo government fa handen kun ma fane kanko neddo goto jiado le newalle ko holliti wi laf yobde o kalsi anati sabe handen waddi torraji ni ciudli kol mabbe di
miden de wabe kalsi ana heba duubi jon faala nyaloma hande o le temdere ciudi le college di fu noga e kam en ka heba faham jawdi di lamu lindi hani hukunde dum ana wara milliardiji jeddi ko beedi juhude me sanne ko ni woni sariya wol gol be jalti kulcido wiide be baawa hokkune men fey jawdi ni mi dewata be le hitane 2022 2023
huna fuko natto sabe hadde cugol amen yaade jangiya ana torra amen dum go holliti amir en fedde saraabe cugol jangon ko lekkol leedi malli dawda sako kayo neddo goto jad le nde fedde ko holliti on e tewtira lam on tinno fi dabiriji yalla o torra ana hunjo
nyande fu hala goto jonka wakati wari no lamu lindi han wadde imadaraji fa haltana jamande no labiri ko dum woni lamu lindi an han daradi darre mudum fewre dido tiddalaji dum tawama ciudi le college furoba na do ciudi le college darani do hore mudum
chagan dabiri ame fiade fu ministere humnin kabar jande leedi mal jabe jantude do kabaru micitunde bi bamde hitane 2021 wartande 2022 leedi mal ana linta ku yata ciudi lekkol unyaaji tati e debbe didi darni hore mudum levi ministerne
dido kabaruji fanba hebe do bmm ande to so ngabido page facebook e compte twitter sijo tamani li aljumar jabbinonde lamu leedi mali ndi holitide woteji be noddata referendum aniidi wadde leedi meedi ndi li sappo e jene lewru mars ndu dido woteji be bortinido nonbe kolitiri wiite yoga pelle politique de kambi sa jeewu dum habbata hore jatti andabe kabaru politique dum bi wajibu o do golle sina o golli reeni fa kebe famtare fande kedde ali cc citan cdb
e juuda yimbel hewbe andanbe golleji pawide politique leedi amendi bantugol sarti woteji referendum o juhaydum en fey e juuda kanko docteur Umar Tumali Diallo dum ke andan do kabaruji bilide politique golleji kandi arda de landingol dido woteji futim maytafon
bam ko do jamare jati ko he e mu en wasi winde inde mu en yalla an habangal kartal dum alin ko heewi ko dum en yataake ne di woti ngaji
kanko Ibrahima Mamadou Kone donc goddo andando kabaruji bilide politique don tawa kanyundum
ana tirsi sanne jungo fedde noddirten ejine fiya dabiriji holita charte goto mo woti ngad han wadede de mudun lam hakkunde radio wala bobde fe goto hanen wadde o batu li watti ko holitata to gouvernement
haya ko don tawa fu honjotobe faahi kanyo en ka fu holiti wiide bantugol sarti landingol woteji referendum tarde mudum wara matel sanne e le calendrier pawido landingol woteji le leedi amendi
en jaran le lumoji to holitame de balde sedde hedde lewru korkandu so lando jabi cioggu kudde den gonde ngabuton sukkar kanya fa jotta chondi kosam e nebanti gaji fu jamande no wonde holuton boy yonki mudden sanne ali cc citan cdb
ne gambina na kila gambona dagela ram magata wakilen kemi si sagara wasabadi
le lumo lafia bugu litri neban an chotte hanne temet didi e chapan e jetti ku chottetan aran temet didi e buddebe le lumo jikoroni para kilo kosam ana chotte le nyolman handen bamde temet e joyi e debbe sapo yaade temet e jeegon aw ala hal ana sugli jamaare sanne
kulle kecere du cogu mudum fuddi beedaade ma fene fu wawa defere su tawi kulle kecce watta kay mudum su mingar le lumo jidi du min tawan kulle da fu cogu mudum ana ti
mi lewi commerçant ɓe ɓeɗe anti jaati ngabbugol coggu kulleji ñameteɗe lumodi kamɓeɗe ɓe holliti wiɗɗi torraji ana metti ɓe.
Wattu waɗinono maaro coggu muɗum tiiɗino sanne ga coggu o ka jippike hannde le leydi amen ndi maaro muɗɗi gongo ka coggu muɗum ana tiiɗi faham kulle kewɗe kañum ka cogguji muɗum jippike e lumogo
hannde.
Caggal muɗum gaz ondu coggu muɗum ngabbi butalaaru gazi kilo jeegon ana cotte hannden ɓamde ujunere temedde ɗiɗi yaade ujunere temedde nayyi fannde dabiriji fiyete ko huncita o torra jamaren ka e commerçant ɓe fuu ana leɗɗi torraji.
Fanden keddotoɗo boma ko ɗon garen kalno kono ayiri bangal ɗum won hon waɗoɓe gendarme kuusi gayɗi leyɗi ɗati ɗi miccitoɗen wiɗi yimɓele hewɓe kañen immirto ni tan beete goto gaɗa ɗiɗo gendarme kuusi gayi le nokkuli muɗum en yoga dorbotoɓe mowto gayi kañum mobilaji ɗum won dorbotoɓe janɗe ɓe tan ɓe mbira nokkoli ti metti muɗum en sanne ɓe mbihi sa ƴeewi ɗeɗo nokkoli ɓe darnan utawi ɗum darniraka dow saria fa keɓen famtare keɗɗen fa hannden sitan sidibe e kanko noddirteɗo Ali Cisse o
gaɗoɓe yaw warta kañum en ka holiti wiide wattugol gendarme pushe aji ɗiɗo ɗati ɗi weli ɗum en sanne le wimaɓe ɗum waran latade sababu ɓuytude kasaraji kewɗi woɓɓe kañum en ka holiti wiide ɗiɗo gendarme pushe aji ana yettina torda yimɓele donnoɓe motoji.
Gendarme kuse ana moƴƴi gaɗe hana moƴƴinede nokku fuu do laawi ɗin yogaɓe waran moƴƴina gendarme kuse ɗi nokkuji toɗi hana moƴƴinede ɗum ana nato saabe waddude accident ji.
So ɗiɗo gendarme pushe aji ɗi waɗama ɗo ɗati ɗi yalla kasaraji ɗi ana ɓuyto hooreɓe kumani ɓe ɗati ɓe holiti wiide won sariyaji ɗi ɗum hani jokkude Ibrahim Kasse goto le fedde anasere
fes ɓene miili moƴƴina ɗi gendarme kuse soni walan ɓe heɓa yamirore maire commune on soni ɓe heɓi yamirore makko woni sariyaji ndi hollitaɗi do moƴƴingol gendarme kuse ɗiɓe hani battude saabi gendarme kuse moƴƴintake bangge doctoroje neɗɗo fo immiɗo moƴƴinde gendarme kuse ta yamiraka ana wawi jukkede fottade udde kaso
wadde gendarme pushe aji ɗiɗo ɗati ɗi yalla gaɗoɓe jami garmi ana ɓuyta vitesse aji bonɗi ɗi ɓomatado lawol ngol won sariyawol kuncano ɗum hoore ila hitande 2006 oɗo saria holiti wiide wajibi kina hunde yoppeɗo ɗati ɗi ko hollititta yimɓel gomɓe dow hemɓe wiide gendarme pushe aji ɗi ana yesso mumen non hollitiri wiide dewte iwrɗi to laamu leydi
le bemme anditoɓe kollitide kanko noddirteɗo Eric Sekou Sall o ɗum woni ekkintinowo jaga buule Mali ɗe ilo o nooma fa hannden wala fuu ko hokka mbuuɗo heɓa wattude en jiibu makko kabaro yo gonga noon na pene sitan sidibe
le hello bem ande ko noddirten l'enfant pel kabaru goto hollitama tun wiggiddi ne Eric Sekou Sall hokka hoore yaa ko ekkuntunde fewɓe bonon leydi Mali o hewte juɓɗi makko fewi wotiri kanko kan e jama makko on fo e damuɗum yimɓe hewɓe yii o kabaru do bem ande ɗen fattade le hello whatsapp e nannan muɗum caggal lugal goji waɗade mi heɓi haqiqa jaati wi ko hollita on yo gongam o ekkintino fewɓe bolon leydi Mali giddi joƴƴina fattade ñolman hannen yoɓaka buuɗo fewi goto le wi neɗɗo goto gollole ministére humnini kabaru haro calɗo leydi Mali kañum ndu holliti wi fo hannde dabiri heɓaka fiya ko naari bangal jobdi o ekkintino fewɓe bolon leydi Mali ga ɗo tawede fuu o wi dabiriji ana wonde fiyede le ñalaɗe waran yalla Eric Sekou Sall ana hewta juɗɗi muɗum kanko kan e jama makko fuu ɓe holliti fa hannen wi kanko Eric Sekou Sall kanko jaati on anden o kabaru timmi caggan imma draji amen fuu mi lonki heɓde haala hunko kanko ekkintino fewɓe bolon leydi Mali noddirteɗo Eric Sekou Sall doɗɗi kabaruji miccitunde wi kanko noddirteɗo Eric Sekou Sall yo fiyo bolon leydi Mali kiɗɗo naatiɗo hannden hoorejo ekkintinoɓe fiyoɓe bolon leydi Mali giddi le jeegon lewru mai hitaane 2022
le kabaruji gaɗɗide yontere meɗen nde garan keɗɗen Ali Cisse ko heɓini en dow hen
mi puɗɗiran kabaruji amen ɗi e haala bantugol sarti mo référendum o hanno wadde le leydi amen ndi ministre kumaniɗo lamorɗo le leydi amen ndi ɗi woni kanko colonel Abdoulaye Maiga halti ɗum aljumare ɓettiinde le wimakko wajibi ɓe timmina golleji pawiɗe jiidugol lamorɗo kese ɗiɓe puɗɗi le leydi amen ndi somin jaari yesso fa hamde kabaruji ɗi min kalam haala immitigol terrain iwre bamako yaade kaayi ko waɗi alkamsare ɓettiinde oɗo terrain immiɗo fa martinaya kumpa yimɓel gomɓe damalla ray gayɗi ƴaɓɓirike kita tukoto mahina kan e jamu le wi fedde ne ɓe noddirta direction de la société de patrimoine ferroviaire du mali ɗum woni supafer fana golɗo dawol woni waɗoyde jooɗa haala hakkune laamiɓe ton ɓe fa yetto yimɓele jogiɓe darne ɗe nokku o e do immitigol terrain o min timminan kabaruji amen ɗi e haala festival diɗadi bugonito timmoɗo yontere nde damal maayo ngol ɓe noddirta bawle bugonito sisille moɓe cuɓɓile yambere maɓɓe hitane hikkane woni naɓirde yeeso ande fina tawa le région bugoni o
sikrab do katten beta hande do kabaruji meede di min juuto sana hedade hejo jamen so ngadi www.resujotamantor.org di do kabaruji fo ma hebuti ton fa jeefe no ko nandir onno do e sen yowtere meede de an wooti wassalam yotre meden betande de wara yo waddo titallaaji ko jamarnde jogi leedi mali ndi ko nayri bangal ndiyam tinidam miccitede wiide galluje kewde bamde le saha leedi ndi kanya fa jottu alle wud leedi baler leedi so bami facci naati titallaaji mawdi be jogi andabe kabaru ne kanya fa yottu ha waluji do kolliti sa ewi dum edde tinude sanno golleje jamarnde wori fa kebe famtar kedde sita sidibe ali sise
région kayto rewbe le defobe tum be kanyu en ka suuda sukula mudum fe fewre kabaru o lewi mabbe rafi hebugol mabbe ndiyan le nokko o wana hunde newi ne fe
menen to amen gakkay mede lafa diyan du sabi handen so walami immo gidi fajiri med doga nukkuje kewde so me heba diyan ko huntata haaja amen don natin sabi hande jaati golleji amen ko heewi antoni me waawa wadde do sabi wasde hebde diyan e wattuma me hasingin en mudun
amma jissoro kuma dawla
on do tiddala goto yoga yimbe le juudi be dede yogaji bajangara kanyum en du wondi fewde mudum rewbe le gombe tombe holti wiide hebugol fay so goto ndiyam mana hunde newinde feeli nokko o
gitambulo
dubi heewi hannen menele o torra lafi jam goto watti anton jaati son wala faat noge tati jamde jamman son heba jian feekume yar menele den amen lafi abugudo ko sugul amen sanne jaati yu hebde jam huntata haaje menen nokko amen bajangara do me fi dabiriji fu gafa hannen o torra longi huncaade ceggal mudum kasin watti fu kuran ana tajadu me hebata jandu leñol man handen mede lafa jian mede lafa quran sun haalen ma gonga torno satti sanne
yiru wara ka haala mudum waawa haalede feyi so tawi miden gondi fewde raf hebugol ndiyam nam holitiri wede gollo jardin goto le ngeni nibe noddirta aglal le region tombouctou metta do sanni ibrahim trawle holitiri wede ko heewi yimbe be fu donko be wadde demal sabe raf hebugol ndiyam
men e me wasi limde jardin gaji amen jaati sabe lafi jian le nukko amen do dun metti famede sanne lamu an han fiide dabiriji asna amen buli e pombeji nanan mudum me fu me jomira diplomaaji me jangube so mi non hebde gollal jungo gouvernement meda han hebnede jam me lema gesse amen me honjina koy amen hore
fa wawde hebande odo tiddala jogolal technicien em golloobe hydraulique kanyu en ka holti wiida won dabreji dibi baawi nangude lawol mudum ibrahim sidibe o ingénieur le sud mo noddirta direction nationale de l'hydraulique
le communauté d'abord
yimbe ana han dokkundere juude hewta amiri en genni famintinabe doddi kabaruji sonibe wadi di batuji bede waawini de pataaki be nella maire commune maire ondu ciagal mudum ana wa immade fiya dabreji holita lam gobe mobe honande di torraji hunchirto samson du wadama joni mede wa hebde pelle yogaji ko faabtobe asunde be buli en nanan mudum misal mudum so bamile lamu motti joni fedde wotra antonu ko noddirte programme de l'union européenne ciaga imadraji be ana way imade hewta commune ngaji fu asna be buli yalla be heba jian
on do gorko andando kawar mudum kany ko holiti wiide won tabiriji goddi mbawdi jokkede yalla tiddala o ana hebene jogolal le mujjiki yimbe le gombe tumbe
genni fu handen ni yimbe mudum dokkundurta juude jojjina pelle yogaji le genni mudun ana tiidi be pabire bangal kabaruji jian so on kawti joni naati don fedde wotere lamu ana wa fiide dabiriji ma pelle yogaje asa forage en nanal mudun hokka yimbe gennini miden mila so hono ne fedde jojjinama neddo genni goto mudum fu an yoba ko yata buude debbe soni be hapondiru buude be wa nabde le bankiji be tewta e recipice ciagal mudun be wa fiide dabiriji be wi nabata be nela 11 ngaji yogaji yalla be heba balle
le on do al hali leedi amendi warta ya de hawroide kawrsal nason jini kertana do ndiyam ngaro wadde nogay didi yaade nogay nay lewru mars ngarorum ko be ngarta fa be kawrodo mudum le on do bato waran latade sababu hunchande hore tiddalaji pawide ndiyam le leedi amendi non ya holitiri wiide horebe hydraulique le leedi amendi be bihi dum jena lewru mars bettindu le kawrtal gal kumani be golle mudum wadi fade mu em yaade hawrtoide odo bato mawdo pamako do to mi kaddata e magazine amen kale hala hawal mo fati yatara landini min jowti om sanne heɗade ɗum min jiye ko yontere warore ko